Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jamwale modo hedi ngone bete alkamisar noga e jegon lewru septembre hitan 2024 yamde jena yottege tabakoto gungoto e sitakili de gelle anali lamu kenyiba Ousmane Niali bulle kabaruji do ganyi kante wonne to boggi jande do. Lay bad in a kedini de uditingola lekola, yano be vacancy and a gundi a lani that we fit at the gellemu and hale majun no sarabe and gundi e daranad almost at ajimut on hajaput or a sad. Moti liji ana gundi fandu de hebe the holy time we the way tagul wakati e taguji himbe lati sababu what do de ti ala gole augal. Hono golle wattu gol gal wori le wattu le o wakkati mo base ngaji ciuwete de gondi e waddede ana wayka hono gollobe golle modon dun habbay dum ben hore yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah mo rahal studio tamani le yontere warorande jande lekol waran bantede yanombe vacance ana gondi e wirfitade gure mu benna ka non hikka ko be mbono hebude dun ana tidi faabe keba dun na babirabe galleji kuliti wide tidalaji bangal kebal gondi le leydi meden di e gondi e goni sababu mudun jogabe mabbe kuliti wide faifa bilta koy mu ben ana tidi dum ben ani jantore lalay sahwalete infa do facitango alisis e janaba jallo
Bantukol ekolle leede amendi wana hunu ko neban sarab sukab jango be fei be ko hewe mu en fu ana jogi to mu en sukabe ngarbe wadde vacances kambe wirfaare nukule mu en fuditoyde jande hakkilaji beedo sarabe kana fecci ko nawri bangal landinde beedo sukabe fa gasa fa hota to mu en kan sadda mu en mo hani daranade ni galle mu en
c'est difficile madame
banam debbo ne tidi koy won jinnabe be famata min gonmi koy nyamlade defte to sehilam so mi hebi mi adda kedde kalis makko deedo balde kum gardo ba makko meda jogi suka debbo gardo vacances to am so mi ruttima mami wad fere mbele maw arta goto fof ne andi hande malineti
o mali la sa cho
so bami fa kabaru o ni wordi ka dunke andan be kabaruji bilide na da ku kan yu en ka holiti wede sara be ko tirsu ko hani ardinde tafum nam holiti wede kan ko yakuba dugoni ka iya
so eren gondi eti dalla jinnabe ne kani famde kambe kani darade darne mabbe be pama hitane fuf eti dalla jimun sabi dum ko be jaha nyamlo yade taw be bawa yobde ko dum addanta be ti dalla
kana ko be leedi amendi holiti wede jande hitan 2024-2025 waran fuditidde so lando jabi talatare go'o lewru October hitan 2024 cuudi le koliji kewdi le nyalomo hande o ka yimbel be ndiyameji sammini cuudi mu MK ana hodi dum
sakiraabe di kabaro jufando do mbaa hebude do bembe ande de do hel amen Facebook kanya konta X daber uddugol galbe jeddi ana nandi ko waddata tidalla bangal kebal hedde himbe yogabe do bamako do joda halaji ana gonda illa yontere yabbenende lam o holiti jati nokuje cubare do de galbe uddade kani darne wede yedum zantigi lakati daral e sanan koroba de dabere ana unde dabere kay wana ko nangi hakkilo horebe de galbe anni ko mahamadu samasiko hebeni en do faccitango alisise
Le garbal deene be noddirta zone industriel jayobe dom dabaaji kam en ka holiti wiido sottin goldu en yudale nokko o waran yottinde du en tordaaji kewdi nga wobbe mabbe kam en ka holiti wiido ana landini teddinde sariya wolgol kana kobbe bami fewde e mabbe
ayana le en fait bachi fe
haya tamasi dum tori warobe sodde na batti be doode sana dum nen kay tidal goddo fu dum wala namin dum en jeyfu mi de andi sodo be ngaran tawmi watta ka ciagal tadileji ko yibbe fu andi tidal laaji woni e leydi men di ka mi ngadiran dum ni
dental ngal be noddirta filière viande bétail le leede amendi ka nardi kana kobbe mijo edo kuteje ko sottin gol mabbe yurole dido nokkule waawi yottinde gollobe be koliti wiide be ngadan ko be baayi fu yelabe keddole nokko o banyama kulibali kany woni ardo dental ngal pamako do
ni dabreji amaka banga denagu yude le ngalurnde yaade le en nokkuje otta tiagal kuteji eden dart e gouvernement o ndara kabar mudun mi fu min denta min darta ono dabere mudun hebirte ko wayna fu de himbe fu ministre o holiti min wiide yottinan kabar mudun han yottade
dunke andan be kabaruji bilide nadda ku kanyu en ka holiti wiide alhal mo leede amende woni mudum bangal denangu o ka uddugol garbe de yo wajibi Boubacar Bokum yo goto e mabbe
no welata himɓe yogaɓe ka fa nafa himɓe ɗum waɗira ko laati fuu nde daɓere ɓamama no ndenago heɓirte miɗo miila wala goɗɗo ko wawi waɗirede so wona ittude galɓe ɗe ɗo yala nokkuji ɗe ana ɓeyda yaynude saabi yoɗum nokkuji attiɗe e cuuɗi no farrate ana mawni dow mum.
Hooreɓe garɓe Bamako ɗo holiti wiide ana wondi yiidude hakkunde mumen yalla wom koɓe kawrata dow muɗum koɓe mbawi haltande kanankoɓe.
Ñande fulde ƴiɓuri fanɗude heɓede ley maayo ngo ley o wakkati to mutti to e wi golloɓe golle muɗum no wayli tagol wakkati e tagguji yimɓe gaɗi kuddeji dow awgal tawene ngallure noddiritede lavenise malien nde ana jata nokkuɗo awgal heewi sembe sanne faɗo hono muɗum wala ley male anni ko nelaɗo amen kertaɗo yaadi mutti Moussa Malle Cisse ko heɓini en dow faccitago Mamadou Sama Sewke Ali Cisse.
Saabi kewal nan jamma maayo ngo golleji awgal ɓuytigui sanne mutti hinde yuddede seeɓa ɓuuri hewde muɗum awoɓeɓe mimi haltellaji ɗiɓe jogui
amma goɗi beɗɗi miɗen hasindini e mballa min ngala mballa sanne somin keɓoye liɗɗi nokku goto ne ñalawma hande o janggo somin garti ɗom a tawam wona noon ɗe wuurdi awo fuu wala ɗo amen ɗo le ñalawma hande o mbawɗo wiide kañum ka saɗɗa muɗum awgal ngal ana wawi ittude e muɗum lanaji amen fa yetto komin awirta ko fuu min juhi
ho radio région o banggal awgal anditi jaati wiide liɗɗi hewata ko feydi no wowiri to motti toon eɓi Bocary Guindo sababuji ɗi na keewi
golleji kewɗi saabi mbini ɗum yimɓe hoore darde muɗum ana hen waytagol wakkati momi taykoto jon o du darde muɗum ana hen minen ka min jiɓɓeni faɓade ɓe jonka yallaɓe keeɓa waytirde no ɓe gollirtani miɗen jiiɗi ɓe joppa ndiyan ɗan jonka ɓe garta fa min jirwina golle marde liɗɗi
kanko ho radio o holti wiide margal liɗɗi yirwi sanne le région Diob o gila hitande 2013 ko warata temedenayi tonne ngaji liɗɗi goni keɓaɗi le hitande 2023 le gallure nde Moussa Malle Cisse heɓani ɗum studio tamani gila motti
wattugol gala yo golle andaɗo sanne ley Afrique yoɗum golle ɓeydanowo darje ɓornaki ɓiɓɓe Afrique hono base ka wattu joni o golle ana wondi e yeɓede saabe base ngaji gaddeteɗi ka noon rewɓe suwoɓe kollitiwide wattugol gala ana heddi waɗede rewɓe hewɓe du kollitiwide cooda base danejo e cuwa ɗum ɓuuri horsininde ani jontore Janaba Diallo.
Suwoɓe kadule golle mum en dartinoma joni ɗum nana fuɗɗito seeɗa seeɗa eɓe jogani ɗum jikkelobbo ko ɗum holliti Mastan Cissé suwowo kadule.
Suwugol kaddule ana wawi ɓuɓude ga abada ɗum majjata ñalom hande o hoore iɗum wondi wurtude so Allah jaaɓi du ɗum latto honono ɗum wurdino arande ni saabi basam cuwaɗo emo suwaka walda.
So suwoɓe kadule holliti kadule suwoteɗe ne famɗi jeeyoɓe basam ɓe kañum wona ɗum miji hawa kone jeeyowo basam
basam miji iroji nokkule goɗɗe kañe cuweteɗi ɗo amen ɗo ɗi hoore walda coggu o ana ɓeydo miɗen jogui ɗo robuji cuwaɗi jeetenoɗi unayi ñogayi e unayi joyyi ngal ñalamo hande o unayi capantati e joyyi na du unayi deeɓe ɗi jeeyirte
taw wakkati juɗɗomo suwugol kadule ɓamata rewɓe woɓɓe ko ɗum ɓurani ɗum yogaɓe ko heeɓi foof ne yiiɗi
sode basam danejo so suwa ɗum jiɗumi min ka ɗum tawama basam cuwaɗo na du mo suwaka fuu min ka miɗe yiɗi ɗum.
Suwoɓe kadule ɓe mbi ine hani ko rewɓe wajete yalla eɓe ganda nafoore ko woni e suwugol kadule ɗum ɓurata ɓoyde ne simbina finatawa.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle la ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume Uni e kañe coopération Espagnole.
Rubrique zoom sir handen ana fawi do himɓe nandore Samburu Pullo en sini a yi ɗum ɓen sella hono muɓɓen wala kapati yi ɗum ɓen cuuɗi hono ɓe gori Ali Cisse.
Gonga heyi ana e yimɓe ɓe hono mumen fuu wala so ana sella no jiiɗaɓe ka fuu wajibi a teddinanɓe wom jelontoɓe kañumen jaati laatade hono maɓɓe ha yingo neɗɗo hollititta ko jomum woni gogo yo suka debbo no jiiɗa ɗum sella ka fuu ana pari so a hawre makko fa kuya saabi gari makko ga fati jottoɗa to makko ɗe ñande fuu Allah nelima yettade suudi makko a milam ɗum e luumo to yugu yugu yeyete kaddule ani faɗɗi nokkule ɗe fuu a wawa nadde suudi makko so wala ko diwuda do mudum to gidira mako wari do mako kina o sottina yoga e kaaki mako di yalla ben an heba to jodo leso mako amilan tabal to somaji resete wana gogo tam wordi nonkui musa mo noddirta choco boy le dene to hore kanyum do ni wordi moise le saper do ni paratodo wakati fu o noddirte won wobbe kokobe mo inde wonde jati ko woni musa andudo hono neddo parirto haya musa jidaado sella sanne mo wayrabe mudum tawtuda jati nyemminde sodu mudum wawa yehede kanyum do ina mako no jida fu wona e koyde mudum subude kaaki mako tippaadi to heba fu hono no waw hala en biiri yide neddo tam watta so andaadum beedo yimbele didom ka yaayo misali mudum
Sakirabe andon wiide di kabaruji fodo mba hebude do numero amen WhatsApp do ne 75 99 76 19 holtini wiide do mba hebude do site mande site amen do no e page Facebook fayata do icon WhatsApp holtini wiide di kabaruji do ngal journal e magazine karo jukininde o fodo mba hebude dun do service kuna foni 37321 e dun mere non ka sakirabe andon wiide kana tawul en fandi fu budi no ga tanka credit le telephone modon kedde heda do seda yewtere cellande waran jukkininde wassalamu ko hala mun tidi halde harafi hebugol gorko be nguyo tidalla gondo handen bangal cellal kabar mudun ana wadda basi hakkunde dewlundirbe fa ana lato sababu watti yogo cergal hono watte hedugo ni sababu rafi gorko hebude be ngu hono dun sawudite edun way sawrede na e jabudi landi le hello min nodita magazine santé ko fatia tarawani ndu fakita mamadou samaseko
ewi dunke en cellal sababuji rafibgol beengu na heewi sababu yogaji ni en yirete ka yogaji ana bili e nyawuji lende rabotodi non holtiri docteur Sissoko Idrissa docteur oppo lulido chirurgien urologue to CHC kati
des infections sex nyawuji duwol ko boro hewde fu le fuddode a tawan be nyawuji kibbe nyawuji mudon ana pawi to nyawuji iyam bangal nyawuji duwol wat yogadu a tawan do nyawuji donatedi
genetique aussi
dido watuji di be leddi mali hewbe gonto jabu jati wide utelaji di jogi worbe hono sedike imbe le yogabe to bamako sigaso emoti
wi bon l'importance
gonga rafi beenude gorko be nyawnon ka yide dun wana ko yafi sabbi sini gorko hurtini ronki hebude bibbe tagal dubi kewdi wana wattude hurtini fu dum yete faande boye fu de won ko famete nyawon e jomon
hono fuf dido telaji worbe be sawrete docteur Idrissa Sissoko chirurgien urologue holti wide resifa yogaji dido nyawuji di nambawi sawrede
on peut éviter
nyawji duwol ndaboji ana mbawi sakkede sona dun ana ngodi kay ko hani sawrede no moddiri sini nyawji duwol nangi neddo jomun ana han daranade sawrudun ko yaawi so dun wadama tan jomun heban dada won worbe be nyaw nangata basata hebude beengu bawdi sawrede jaboji lobbidu kebe
don de très bon resultat
itobe ledde bale be holti wiide sabi kaado titalla yimbe le hebe na fanga nuku mabbe kedana sambu Sissoko itole de bale be to bonyagara
ambe numbere
je yimbe hebe ngarata yewede le leuro fu minen cawrede nyawuji ledde buri hewde fu min tawrta be min keba ko min ji yogabe anandada nyawbe hewbe birfitoto warde yettude min tiagal si min tawri dum ben
sababodo
raf be ngu sato sambina ti Allah akunde pamodirbe ko buri hewde robe be hayfete soni pamodirbe ronki hebde be ngu yo honi kanko harija o boy jogorede hono sababu raf be ngu tawe wala gonga
je vraiment souffre
mi sulli sanne de galle esraba gidraba kanya himbe diande amen himbe fu milno mi woni mo woni e mudun sara be makko ndokina mo debbo goddo ka dum fu wadai fo hebbe ngo min dillumi ka jettoje Allah handen mi hebi bibbe le dewgal gommi le mungal
ko hala mudun memata kito worbe o yi sambidi telaji e le ne suji medan no hultiri kanko dunke nedda ko sumayla ulale
lorsque le couple
sini bamondirbe donki beynude buri hodu fu debbo wiete woni nyawdo sabi debbo kay won beyno watti yogodo a tawan kanyum buri tawrede tidallaji faysi tawa gorko o wonno mo wala cellal atawan ko buri hodu fu dum suudete andintaake yalla nyaw on e gorko jogabe ciudan debbo o wonde gorko goddo le cuncunka yalla an heba beengo
pour donner des enfants
e widdum ke en kabar mudum alqadra nyawuji lende bilidi e worbe nokuji docteur en urologie ultan wiide yo le temdra fu sapuyon yimbe